mani biza kusarimena rimwe kuzima rato komerera
to be worried is no fail no fail it just is a reason to get bubble in a monster city do you want to even forget by never to be worried is no fail no fail it just is a reason to get bubble in a monster city do you want to even forget by never
we need a kuguzi mubaye ho beshi bifuza kuboku baye ho imakanye kukwibibazo bibaho Dihanganire kugira ngubeho Funga umuti munda tahana imbeho Mujaba guseka batahanya mahaho Bakuvugaho bakuniguraho Bagusanzeho bazagusigaho Bima matwi vumiriya wipeho Kuko dorori kumwe nihoraho Ipitayeho cyo nawe yiteho
Hong Kong time keep up